Kwa china naitwa Enoch Kiptoo Tarus, mwacha ambaye tulikuwa tunatarajia kwenda Qatar na tulikuwa tumejaribu kutafuta haki mpaka kwa sasa hatujapata haki. So leo asubuhi tuliamua tukuje Central Police Station ku notify ya kwamba on Thursday tutakuwa na peaceful demonstration in Eldoret, tutasimamisha kila kitu Eldoret ndio haki yetu ipate kusikizwa. Hata ofisi ya Kafana hatukupewa nafasi tuongee na Kafana, alipojua kwamba sisi ni watu wa tunatoka First Choice akatoka na kutoa kutuongelesha. Tumeenda kwa ofisi ya commissioner, bado atachopea ripoti yote.
So kwa hii maneno ya First Choice, I personally, bodaboda guy, I sold my motorbike. Sikupewa nafasi ya kwenda Qatar. Instead, even I was intimidated. Nikarestiwa, nikatoka tena na cash bill. I was not taken to court. They are still holding my cash bill. Also, I influenced my family. Wakauza shamba pia kulipia my sister. So I wonder how this can happen, yet we are the people who are supposed to be helped. Yet sisi ni watu ya bodaboda. Watu ya mama mboga waliuza vitu zao. Sisi ndio tulikuwa simple ya mheshimiwa Ruto. Yet saizi sisi ndio tumaoshwa. Hata nyumbani mimi saizi ni outcast kwa sababu waliuza shamba, nilidanganya mimi ni mkwara sasa. So ningeomba ofisi ya rais kwa sababu yeye peke yake anaweza tusaidia, because all these other organs, I think they are compromised.
It's been over a year. Nililipo mama 437,000 all on hopes za kunipeleka Poland for better job, labda nisaidie mzazi, na hiyo pesa yote imekuwa loan. Na nimekuwa intimidated mpaka nimeitwa one of the workers alininyonga pale kwa gari. Sasa tunaomba president, kama unatusikiza, sisi ni vijana na tumeteseka sana. Hatuna kazi, tumegraduate kutoka campuses, tunaomba usaidizi wako. Huyo mama amesema tukitaka tumpeleke kotini, yeye ni deep state, hakuna chenye tunaweza mfanyia.
Mimi nilipata kujua about First Choice through Uasin Gishu County government. Walipiga advertisement the whole town and walikuwa na zile job offers za kwenda Qatar FIFA World Cup, and I paid my money 40,400 shillings nikiwa na matumaini ya kwenda Qatar FIFA World Cup jobs. As you can see, World Cup ilianza on 20th and we are yet to go. So our plea was, huyo mama Judith Chepchichir aturudishie our money.